ngai isobobinga kworaba notamukamba konti munango sanira ofuna empisa ezo mu bantu abasinga bekwasa myaka nti jamuwaga wagavuma bali mukubo kati abamu batema bannaabwe ne mubawaga nti obwo buto bwamulimbye omuntu kasigomera erinnyo lino erisemba ekyo kimanye nti gwokuze naye ngaoyagala ebikonde neŋŋumi gezako mugambe nti gundi gwokuze ne bwe mulibeera munyumyamboozaawe sirikirawo awo nga lumu lwa bukulu akayimba takaleseekaako kakitema myaka abakuze te mu nkuba naye bwe munaaba munafunya ŋŋumi n'abasibya byuma bya bukambwe lwa leero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama waleero toyombera kuyita mukulu waleero kutuufu nange kiweewankuze waleero muto nafunyemu n'enviiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze webaze mukama lwaleero wabula tukuze lwaki mmwe muyombera emyaka nga gibabulidde olwo ne mwezza mbabebi omuntu akuze ne bwokola kyere entamatama zino zituukirawo ezinnyuka ofuna n'emiwata ku nnyindo wa negikulaga nti gwotuuludde okuze ne bw'olibeera oyambala nnyimbi ffe tumanyirawo nti ono muzeeyi wakyatye ate oba ne bw'okuba kalate era tulabirawo nti ebinywa byo bikulu ne bw'obeera oli mu sikawutu ffe era tumanyirawo nti rineggumba likulu bwe kituuka ku bayimbi eno ffe ne twegomba bukulu nze nyinayo omuyimbi munnanga eno ye buli mwaka aba myaka waabiri n'obuuza nti wasoma ddi ate n'otuukako eyo wasomerako mu lubuto emyaka gisukka mu kkumi nga tukuwulira oyimbira wano ku mpewo emirimu emirala gy'ogamba gye wakolako wagikola oli myezi esatu mukole nga musinziira myaka bye muyimbira abantu bano bya makulu nammwe be munaaba munaakuba nnyimba n'abasibya byuma bya bukambwe lwa leero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama waleero toyombera kuyita mukulu waleero mutuufu nange kiweewankuze waleero muto nafunyemu n'enviiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze webaze mukama waleero wabula tukuze
Ladies and gentlemen, it's DJ Eric Kong in the mix. Mama Nyero!
Ngoyagala ebivumo n'amachupa gamba mukazi nti nno mama n'okuze. Agenda kutuma ogenda omanyire ennyoka nti yakuzaala era ye mukulu. Abakazi obukulu bannange bw'abakola ki muyogere tubaliyire. Nze mbalaba mutetenkanye nnyo era kye mulwanyisa wano ku nsi bwe bukulu. Ye gavumenti n'emala egamba nti ebizigo ebigo bye wano ng'ebiweze abakazi muyinza n'okkeera okwekalakasa buli wamu nti agende fe abasajja ate kituyamba nnyo okumanya abakazi nti nno babi lwa bizigo mbasaba mwebaze kampuni z'ebizigo ezibanyirisa mmwe ne mukweka obukulu mu birabo katonda byatuwa teriiyo kirungi nga bulamu otookekkula naye ate bakulu bannange mmwe temwagala mugambibwe nti nno okuze nga waliwo n'abaatufaako era nga tebakuze nga tebanyumiddwa bya ku nsi naye gwe ky'okuyita omukulu ne kikuyombye ovumevume nza kuyita weebaze katonda emyaka egyo ojakuwaddeko tunuuleko ku bazzukulu bo oli bwakuyita erya muzeeyi kye kitiibwa kyo towunzika ng'omuvumye oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange lwaleero wama muzeeyi ndani okuze mukula okuze ssebo olaba ne namuddu akuze balinda owange muzeeyi luyimu okuze matiya okuze olaba nakakawo akuze naye owange
wange chiwe wanguze Murwange Walero Nawe separo kuze Yes Kuze Chibijigiri kwe mkula vangu kuze Munange Walero Munange mamuli katumbo kuze Owange Walero Muzei Fredi seba tango kuze Owange Muzei Bukabia ze Ha 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 Osana wewe temu kama Kundi okuze Wange Valero Nulire misu wako mikono Bukate wenyini Unogu wako wako wenyini Okuze Mdo yombe na kuita mkuru Unafo okuze Chualata Tunulire matamba genyini Inyama yangu wako kumatama Ea yombe romu ito mkuru Mbamu sebebi umabiyabu kambwe Oyomba anga na ulire nsonga